njye sinyambesha ubaza abanzi bakundira uko neye cya gihe wabonaga nkonje na kime byari urukundo gusa n'ahantu na hamwe na hera ubyo abaye nkoko rose n'uwatukaga naje niruka nari narabuze uwamera
Njye nabyumva nk'icinyicyara